Mana kara do to. Onye rara o, ibe ya rara o. Ewa. Awenye ndebe nye ndebe. What is good for the goose is good for the ganders. Up every day. Mana kara di uta o. Mana kara di uta o. Mana na mana kara di uta o. Awe so ku. Mana kara di uta o. Mana kara di uta o. Mana kara di uta o. Omish Okrobia Mbike, the tallest musician east of the Niger. Thank you. Ebo to mi shokro bi abi ke mani ho. Ana mekele High Chief Ken Okoha. Me ya ba. Ukro bi aba muro ko mashirike. Awo nye kraka. Managing Director Keshed International Companies Limited. Onye se bliko. Yakashio.
Shit, man, I'm gonna
Igbo jere mba rifori ndị chimereze ndị kara aka pọmpri ndị ejeje mba
ịkpa
ujola ya mme awụnya mama o
ujola
ndị kara aka mme awụnda mama e
ujola
ya mme
awụnya mama
ayi chief kenu ba ha ewe labale
ujola ya mme
owe laba buruburu
mama
meja ba owele buruburu ọfụ igbo na igbo nye kara aka isi mmiri nwa ngele nwoke ọma dị mma e nwoke ọma nwere mma asọmpi ngele nagide mmiri isi ntụ ọfụ igbo na ndịle nke ebe n'aja dị nke ebe n'aja mma mma aga m akụ ujula gị mme iwe onye ama mma sama mmanụ ji ndere tọ keshe abakọtụ iko iwe onye mma ụlọ barịsta tinyere ụkọ ha nwanyị ọmarị mma
ugo
nwanyị na-abaga lọlọ eji aba mba lọlọ mgbe ya nwanyị ọma mara mma ịkwụ nwanyị eji aba
Ụdụ
ụlọ ya bi. come karaka aga ma kuduru na ke mi
kuduru la ya
e se ri ka da jona nu igbe ofonu le
kuduru la ya
igbe 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 le igbe ofonu da
le de
ta wu ma
lo kuduru la ya
aga ma kuduru la ke mi iwo je karaka
kuduru la ya
e se ri ka da jona nu mo ko la ya igbe ofonu da lo le
kuduru la ya
Mare maya kashe lago
kudulaya
bi iso ya majesa
salaya
asa iwonye mama
kudulaya
aga makudina gimi iwonye obio mahe
kudulaya bi
sine tozuzo kalo woka mare maye
kudulaya bi
woke wana bia woka woke maya kashe lage
kudulaya bi
pale pa
kudulaya bi
oka lage
kudulaya bi
Kudulaya,
kudulaya,
kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kudulaya, kud Jabumba, Mama, Papa, you must be Jabumba. I let's say, but you didn't.
I'm gonna go get me my corner.
You're lying.